Zena kwa garata Umaka koku kuti Ebyo vyebi tuwefa sabalunji kare chochisuti Chiva changu kutumira tabate Goli mtu omu Yeah, nanga kwa garandi chusamu Yeah, wena agawala yogonda nyo Nibuza jiwa sumira Nibuza jiwa kulira Nibuza na baba kuzala Kaliba yula omuto wechiza No, no Nze kari unzuku sobu swantibu mkwano Kabwa mkwano, oh, oh Nze jukizobu imbabu mkwano Kabwa mkwano Mkwa gari vya lavu matara Dwe sikula vieko ntawa Onitolo zanga katara Kulu wacho nswaza Mkwa gari vya lavu matara Dwe sikula vieko ntawa Onitolo zanga katara Kulu wacho nswaza Omukwano we kuchuku vila guabumu Kwa galanga baby wetu na wenjagalumu Kanaka muli kukule tete Navino vila bobyo kusombete Usawa tongova Cause your name rings like a sweet song in my head Kusawa tongova Cause your name rings like a bell down in my head Mkwa gari vya lavu matara Dwe sikula vye kontawa Onetolo zanga katara Kulu wacho mswaza Mkwa gari vya lavu matara Dwe sikula vye kontawa Onetolo zanga katara Kulu wacho mswaza Zena kwa garata Umaka koku kuti Ebyo vyebi tuwefa sabalunji kare chochisuti Chiva changu kutumira tabate Mkwa gari vya lavu matara Dwe sikula vye kontawa Onetolo zanga katara Kulu wacho mswaza Mkwa gari vya lavu matara Dwe sikula vye kontawa Onetolo zanga katara Kulu wacho mswaza